Secreto di amori, anavioni pambaga kwa mor, napandisha na mori. Te, ute sisi mali, anapenda muho kwa jangombe, kalivo kashari. Zigo, ulingoni pacha pacha kana nivuruga yangu kamedula. Pigo, hakika limenipata na chezesha ndichi futa limefura. Nampaga rungu tamu na mkole, bila majima zito deki naendele. Akipapasa nyundo mii nagongelea.
Kinoma noma, kinoma iye. Kinoma noma, kinoma iye. Kinoma noma, kinoma iye.
Chapa mijeredi, amenifumba macho nyuma sirudi. Kwenye wimbo wangu yendo melody, kwenye kifungo chake mini merizika.
Mama, I wanna let you know, sitoki, I need some more. Koleze nipe hivyo hivyo, ataki kunikosa ta dakika. Kama ni vita bunduki atashika, akifika kuna sign ananipa. Nampaga rungu tamu na mkolea, bila majima zito deki naendelea. Akipapasa nyundo mina gongerea.
Norita leo nataka kuweka jogo. Futa picha ukifika unavyo nita kwamba mindo baba yoyo.
Yani bongela toto, linaleta vanga kila chocho. Yani kisanga moto, linaleta vanga kila chocho.
Kinoma noma, kinoma iye. Kinoma noma, kinoma iye. Kinoma noma, kinoma iye.
Yeah.